man alongside Frank Rise in the world. Why I say
beauty day, baby beauty day, I'm a
kuleke omutima gungamba pana walinzalira abana pinene kugamba mbianto we mutima birimena kuna maziga saba mkwatirwe chisa buli katitake ngwa kusaba takanyoma kakuwa omutima omulungi nja kukulerera Diverao, Diverao, Pagano Montana.
Vile ambao nimesema umeanza kulalamika ndani ya kimoyo unaletea mimi shida duniani sitaki kusikia hata na mambo zako mbambi mpenzi mimi ko nawe kila mahali ambao natembea nawe wawichuki wako ndani mengi lakini sitaki wewe kuniua ndani baba wangu na mama wangu wanataka kuangaliwa mara ambao uko ndani wajama hebu karibuni yeah. Mpenzi sitaki kunivunja
Beauty day, baby beauty day Ami bulira Omutima kuku ya yanira Beauty day, baby beauty day Ami bulira Omutima kuku ya yanira
At least mpaya kajansi Mkuku watia mkono Engere jenkulo vinga Dara ni kurota hunda za muro Nyumi wabontu nulira Uwiso wa urungi obomola
Halo mpenzi mbona ninapiga simu Napata sinota vile puju yake Uniambie kama umeweka kwa blacklist Mimi sitaki mambo ya kunidoji Umedoji mimi miaka mingi Uniambie kama utaki jina Mimi ni danger, nimekueleza Miaka kwa miaka, tutasha kutana
Beauty day, baby beauty day Pami bulira